Amampulira nabanda bakekaddo mukoza wembuga nate simulule ebyensonga sewanya nawe senene kuba ku ngoma ewune abantu babene kekaseera twezimbe mukama wange bwe tuba tunatuukiriza ekirooto kyaffe ekya buganda ku ntikko ne bajjajjaffe bebaakolanga mukama wange enyanja ya kabaka era obumu bwe bagisima bakolanga bingi olw'omukwano gw'eggwanga kale tusosowaze nnyo omulembe gwaffe guno mulembe mukozi ate omuyiya ku mulembe gwandotika omuntu kyusa ebintu nga tukulemberwa katikkiro omusosowazi kasita tukuma ebyomuwangwa n'ennono buli kyokwatako sewo kisosowaze obumu obukozi wamu n'obuyiya saabasajja yasiima buli omu n'akimanya mulembe gw'amavubuka tegwa nkulakulana nga tuweebwa amagezi abakulu abaasooka afadde mayega gwe twakufunanga ekirabo kale wasoba bawuwe wanyeza ddamula uganda n'ekyuka onyikiza mwerufu kifuuse kyakuyiga wasembeza abasuubuzi kale obala ebintu bayagala dokolera kabaka waabwe ab'ebuvanjuba ne balisonda ettofaali n'ab'ebugwanjuba ne bakulindirira bukiika jjo ne baleeta ensimbi mbalabye munnange bukiika kono ne bakulindirira ettofaali lyaffe lino sirema kwebaza olukiiko lwonna olwo olw'obuganda twezimbe kasubi masiro nammwe mwebale abooluganda kiyimba furimaani weebale kadu kiberwa omusajja wa kabaka gasitalule mukwano weebale entaki yekula neyebuuka haji mutaasa kapeero weebale hajja tinna n'omuzaana wa kabaka gyefuuse lunjo gy'omusajja wa kabaka mikwano mwebale olukiiko lwa buganda lwonna lwebale sipiika kawali atutuusiza obubaka bakatikkiro bali abasooka n'asima omusingi mwattu gwaguma ab'amasaza kale tusiima nnyo mukoze mwebale jajja gajuule tulabire abataka obubaka bwaffe muno amakolero amanene n'amatono tusiima babuwe ab'obutale ne base kinoomu musonze baaba ab'amasomero tusiima bannange ndi bawaana tyanze bannayuganda babeera emitala bannange mwebale mubandabira nnyo abaana b'ennyuma abazaala nze mbawe ekitiibwa gyemusiwasula omumyuka wa kaggo obibya munnange jime mugemo gumikisinze katikkira kuwadde ne tiiki wamma abe mukibyo mwana w'emiko njagala onyenyenyo ngokona n'entoli abuduka weso mwana w'enfumbe engalabyo gikubye nekuleetamu amabavu uliriza omutaba kyakola adungwa gizuddemu ebisoko kaŋŋenda mukoza wa kabaka ŋenze muzukulu w'abakulu mumundabira nnyo jjajjaffe embuga mumundabira nnyo omulangira simbwa wagala namuzwa yakulu wagala empologoma envubuka wagala muzukulu wa kagulu wagala muzukulu wa suuna wagala muzukulu wa kalema wagala muzukulu wa mwanga wagala muzukulu wa chwa omundabira nnyo kiweewa ujunju